Mungu amejua kuumba, amejua kutengeneza kiumbe kukipamba mfano wa maua. Acha wanione mshamba, amejua kukutengenezea kaumbo na nenamba, na moja yangu chukua. Una utuza utamu baby, kwani we mzinga wa nyuki, mano tamu wako kasali. Oh la la la, usije kwenda mbali baby, wala usiwaze kunichiti, mimi mgonjwa kwako sina hali. Oh la la la, najuliza why oh why, sikukuona mapema. Oh baby why oh why, sikukuona mapema. Najuliza why oh why, sikukuona mapema. Oh baby why oh why, sikukuona mapema. Anajua nini ya nitibu, yani kitokea nimezidiwa, unilaza maungoni mwake, tiba yangu kifua chake. Unautuza utamu baby, kwani we mzinga wa nyuki, mano tamu wako kasali. Oh la la la, usije kwenda mbali baby, wala usiwaze kunichiti, mimi mgonjwa kwako sina hali. Oh la la la, najuliza why oh why, sikukuona mapema. Oh baby why oh why, sikukuona mapema. Najuliza why oh why, sikukuona mapema. Oh baby why oh why, sikukuona
it's more beats, babe.